Gomna en leddi Najeriya turi ardiɗo leddi ndi dow o sattina umrore ɗum waɗata ummatore dinga hutinirki be leppi ɗi jukkata kine e hunduko ngam ɗum wallitan hedi ustol nyau COVID-19. Ɗum man bo tokki on ɓawo ɗuɗal himɓe nangiri e COVID-19 nder leddi ndin. Moggal gomna en 35 fottini kaman nder patakewol ngol ɓe bindani fada ardiɗo leddi Najeriya Muhammadu Buhari ha ɓe holli mettam ɓera maɓɓe sanne be yigo no ummatore nangirta e nyau COVID-19 nder balɗe ɗe. Daga ha jottani wala ko wolwa dow halaka. Nden bo woɓɓe mbi'i patakewol ngol windanama on fago yebre nde hakkilinta e nyau COVID-19. Nden ɓen man bo hokka ardiɗo leddi Najeriya sawari dow no handi ɗum lartira jahargal nyaungu. Ha fahin boni agal ngal sauri gomnati mobgal leddi Najeriya dow sattina umroje e harminta jahale. Ha fahin ɗum yorsitina umroje dippinol ha ci'e ha jihaji Lagos, Abuja ena Ogun.